yɛkyerɛ wo nano pɛi wɔ kristo yesu din mu ɛrimi sɛ kristo nadom no ɔho yɛ paa yɛnsoso no kristo nadom yɛho yɛ yɛne wobɔ mpaeɛ no afei yɛgye m ade ama yɛpapa na awurade afa no so na wabie yɛ adwenem ɛnɛ anɔpa yi sɛ dedɛ biaa awurade fa no so na ɔdom yɛ wɔ twerɛsɛm nim no menim sɛ baabi a wo biara no mmerɛ no aso sa wɔ sɛ yɛne wo nyinaa bom na yɛkyɛ kristo yesu asɛm na hunu sɛ nyame asɛm ɛma kwa bible sɛ ade sɛ ɛbɛyɛ deɛ nti a ɛsomaa no ɛbɛyɛ deɛ nti a yɛsomaa asɛm no sɛ ɛmmra mɛyɛ nti nyame asɛm biara no ida sɛ ɛba na aba bɛyɛ wo yie because wokenkae paul wɔ ma no a ɔse mebigyina wo yi meyɛ nkwa hwame saa yɛwuo ha ɛma wɔ no a agyidi sɛ wogyidi a ɛyɛ nkwa de ma wo sɛ wopɔ nso so so a nkwa no nya adeɛ sɛ ɔnsa ɛbɛtumi aka nti deɛ mɛsoro nyinaa no sɛ bɔmmɔden sɛ ɛnɛ anɔpa yi kristo yesu asɛm ɛba no ɛbɛtumi ayɛ nkwa ɛde ama wo na atumi aboa wo wɔkenkae isaia no a ɔsɛ awurade asɛm ɛte sɛ hama asaeɛ a ɛbobɔ nti sɛ woante wei no ase a sɛ nyame asɛm a ɔba a ɛbi ɛbɛyɛ wo sɛ asɛm no a ɛba no pra me anaa ɛyɛm se bahyɛ no nso ne sɛ nyame asɛm no ɛba in different ways bible sɛ maasɛm wɔ nkwa ahoɔden wom ano yɛ nam nti ɔsɛ bible ka sɛ ɔsɛ maasɛm yɛ nkwa ano ɔnam ne sɛ nyame asɛm sometimes ɛtumi ba te sɛ krantɛ ɛnyɛ sɛ bepraw na mmom bɛyɛ wo yie saa nso na akenkae isaia nso so a ɔsi nyame asɛm ɛtumi ba te sɛ hama ɛno so nyɛ sɛ bi a ɛba abɛsɛɛ wo ana sɛ akenkae hebrew so a ɔsi nyame asɛm ɛtumi ba ɛte sɛ ɔgya nti ida sɛ nyame asɛm ɔba te sɛ hama ɛyɛ nkrante mɛka sɛ sword anaasɛ ɛba te sɛ ɔgya na sɛ ɛba te sɛ mefa no sɛ nkrante ana afoɔ kenkae ephesians nso a ephesians bɛka kyerɛ sɛ nyame asɛm so no ɛba in a form of water ɛnsuo a ɔde ba bɛdwalo na ɔde atewo hɔ na ɔde ayɛ wo yie nti nipa biaa wopɛ sɛ wonya daa nkwa no sɛ wote saa nneɛma mmiɛnsa wei anaa ɛna wei ase a sɛ nyame asɛm ɔba a wowu ne sɛ asɛm no ɛba no mefa no sɛ menti sometimes wobɛ sɛ wobitumi ka sɛ titiriɛ ne ɛwɛ asɔre wobitumi ka sɛ asɛm ɛba deɛ ɛyɛ mea menti na yɛka saa asɛm a yes ɛwo sɛ wonu sɛ wotirim sɛ nyame asɛm biaa no ɛba ɛma nipa bi nti tieneye nti na church biaa no a ɛwɔ fam ha church biaa sɛ ghana wo sɛ aburokyire wo church bi a ɛwɔ hɔ a asɛm a ɛkɔ so wɔ asɔr dɛ mɔ no ɛntimi ama saa nneɛma mbobɔ so yi sɛ ida sɛ isaia se ɛte sɛ hama anaasɛ ɛba te sɛ nsuo ɛbɛte wo ho anaasɛ ɛba te sɛ ɛgya ɛno so te adeɛ ho anaasɛ ɛba te sɛ nkrantɛ no sɛ mekɔtena sɔr dɛm na nyame asɛm ɛbaeɛ no saa nneɛma bɛyɛ nna yɛo sɛsɛe sɛ meyɛnsa wo ɛmu biaa no antumi ama asɛm no ɛbaeɛ no amɛyɛ saa wo mabrɛ bom a mene hu sɛ woankɔ asɔre na woankɔ fa wo nkwagyeɛ ɛnti mu a now mowɔ nsɔr daa bi mu a nyame asɛm ɛba no ɛntumi nna ne nkanantɛ na ɛntumi ntwitwa bɔne no ɛwɔ so ɔyɛ very careful because now no yɛwɔ asɔre nsɔre bebrebree hɔ a nyame asɛm no ɛba no ɛno a ɛnyɛ nkrantɛ ɛbɛyi bɔne afiri yɛ ho two ɛno a ɛnyɛ nsuo a ɛba bɛte yɛ ho three ɛno a ɛnyɛ hama a ɛba ba bɛbɔ yɛ tio na sɛ nyame asɛm no ntumi nyɛ adwuma ɛwɔ saa nneɛma wei no mu nyinaa bi mu a hyɛ ne nso na wunu sɛ asɔre no a wɔtimi no ɛnyɛ wɔ kra nkwa gye ho adwuma nti yesu baa no saa nneɛma bɛyɛ ɛnan a yɛka ho asɛm no nyinaa no ɔde bɛyɛ adwuma yɛbɛbɔ mpaeɛ ma awurade afa ne ba so na medi kaa kawei akyerɛ wo sɛde bɛyɛ a da biara da no nyame asɛm a wote no wowu ne sɛ bi a asɛ awurade ba no deɛ ɔbɛtena ha a naasɛm a no dendenden naasɛm no asɛ deɛ atemmuo bɛkyena nti na mesi nyame asɛm sɛ wohwɛ bible no mu wokɔ no a ɛba ɛwɔ nneɛma bɛyɛ nan ɛba te sɛ hama na waa wodeɛ wɔnam fam koraa no sɛ mede hama ɛɛka asɛm a hama yɛ adeɛ a yɛde bɔ adeɛ ɛma adeɛ tumi yɛ yie yɛde pem adeɛ so ana moment yɛde dadeɛ bi asi baabi a yɛde hama ɛbɔ no dadeɛ no ankasa a yɛde ne bɔ ɛde no join ne ade foforɔ no hama ne pem a ɛpem no ɛpem no in a form of heat ɛde hyew ana ɛpem no nti sɛ kapintani de hama ɛbɔ dadoa na in the case of ɔde bɔ dadoa no tare bia no sɛ hama ne paa na sɛ bɔ nipa ne nsa a ɛpira honam no
pra wo number wo se ade na e hete dade no senka e bo wo nem pra wo de na itimi se ade na e hete dade no ana se dad one men kan sa e bi wura due nim no enya de se force bi ye di achi e di se e pa de dad one se pa wo ni pa na wo ye carpenter ni no ana se me fami se wo de ye ade no e pra ma wo se hama na e bo dad one so no e di ahodi bi na e bo so. That's the word of God. But the end, no, a big yena, a board that was so to me did not tally at the end of my yen said Yesipe. Tinamia some Isaiah said to say hammer a bobo. Tia bow, Emma, who said, a shua, mitim, enemy tibia, my bra bonye, a shubab wom, enemy yama, conkon, ompenye, I was a free, not down qua, it's me yamedia. Tin you put beer back what tell us saw them, and a cosiada. So big jolly, up what tell us saw them. Na service ne enko na wiye se first o se second o se third o service ne enko na wiye no asem a kyerekyerefo no sofo no difo no sempakani ni kaaye no antimi anane hama tiriyo antimi anane hama ama antimi amon ama won feel the heat nto se sometimes obi o tell so dem bia we nya nya pero dia studio se wotu babu se nya miye se mo koso a eto de timi ka otibia bi ani usubi ani ni yomba bi ya ugusu wa woye. Eba ni saa tiyasiye. Na wuse, Kristo pesuwe ye wuyye. That's why na asembe eba na. Eba ti se hama. Ti tiye ni yo. Ti 3-5 days ni meki yi ano. Enye de biya na bako tena aswa dema. E wase sofo kachila wuse tiyo. Sofo na kote na aswa dema no. De biya bako tena ubi yano. Onwa anfa hama enye juma. Onwa anfa nkrante na enye juma. Onwa anfa jene enye juma. Efficiency. E yusu ebe tiya wano suru anfa enye juma. For 365 days. Uko transo demo no wotebia no wanya nyame aseme dani woja tiriyo wanya nyame aseme dani woja biko kinkai bible wose adano yenyuma ayeye no de ebeso yenyuma ni nyina hwe ayi woja ye de yenyuma nyina befejem ana bible ka se obi a oto dai no na wodi brobia wodi sire ana nyame bi eja ka netimi hye ade fa ade to ne dano so no ada eja be se eti ade ye no ho no eja ne be se ade ne titie nie tinyame se bugu ni babra boma we na wuse boni eye fi boni ye fi tin the word of God ye oja e ba be tom na hye ade ye no ane je bia nsu ni wa e ya ade a meka se wudu na sim ana wujinem ana wudu saka u be feel bibi se me ye okay dabi 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 enye oja adwuma no no oja bia ne hye ade eti ade ho e seya die det mi seya die ya die yie tiriye ti se wa manya me asem a eba ne no antumi amamfa so amaw ti dipa bia no a wo ba kwotena sori fie se ye fiada ajuada ebrada na ye mpo sori nkro no wo boni a wotimi nyina no kwa wo kọ no wani de so gemo ho usuba a wo nyina no wani de so gemo ho abraba wo bia na wi nya ye bia no wo de so wo anigye tide bemta ka se mbi se ye wona enemrem ekura so da mu a nani gye se wo tie nyom nani gye se ye bontumpan ye bontwene nani gye se ye di asa to betimi asa jinani ba na bia ba ko wo se wodi so otim se san so no se ye de se de ye ta ka twi no a na ye eda no ye po aso na ye kofi no asem na e ba ye no ida se be ye uja ana se be ye nkrante ana se be ye asaye a etimi bon etimi ye wiye etinye se mi wura so dem emekwasi yi mi wura so dem mani je mi wura so dem ne di asore ye kama di enti asore ye de ne mani ji ye nyina se nyame ase me ba ye no entimi ama be ye 1 hama se da Isaiah ka ye no 2 entimi ama be ye oja se da Hebrews ka ye no 3 entimi ama me ye nkrante se da Hebrews ka ye no 4 entimi ama me ye nsuo se da Ephesians ka ye no nemom nyame ase me ba da no juma be ye nyina ne se the tibia bi owom bia no asa be shene din asa ba be shene ntran asa de ani gya ba be ba wura no tie me nkotu ya sika beberebe enkotena chuku dem entia ba first semester se de metia ba 35 million metia ba 4000 na at the end no tite nia de obegina wo ye ye bia anya benefit amame tite nia bra bo bi obebo ne dem no anya benefit amame bi po bia na dwini mu da ho wo ye badwuma bia no be fa adwen a obewu kwan a obefa so ama na misu adu ne botaye abam ewo sika wo kotua ye no ekwa obefa so nyina se titani no obetima approachi ida so obeka to se de wo kira ye no ma ntiasye ti the reason why ya titebusa se do you understand the response ya ntiasye nyina se kotua sika ana akotra demo ti at the end no e wo si nyansam a sika ye kotia ye no e ye mfaso e de ma de kokoye enti because spend the first term second term and third term na de bia me kosue bia mfaso amaso amame a e better that's why de bia so for waka kire wo se asori ya wutim no sentimi nya wabra boyie na entimi sesan entimi fa wo nyina tenene entimi ma wo nya kununkunu ni a de wo so yida ne se dana wo tebia e free asori na wutim but asori bia butaye enye bibi bia la se nyama maako maako na ya kan wasam asori butaye the vision of every church I was say we are see ano enye bibi ase nyama baako mienu miensan nan a ya kan wasam ti asori bia wo wiase bia no se ne fopem antimi enyina saa nyama maako maako na yi so ana se bia bi kan so a we say enye church of christ enye nyam I'm not talking about church of christ any part of form of dem I'm talking about christ jesus asori I would be see what's what in the pedia a buy a silly pump for sooner down. The church be a bungle mubiano, a dear man who say, wait, any Christo years in our solia, or dear Babisimo, Sanya man, I will first share. Cotrepogra crack, I say, the piano, Monsan woman in Ange, and San Monsa woman, a year, you mean, dear Bakua, a manipa, who is a Monsa solemn share, you know, a young passive fear, rather than say, Sempa canino, telephono. Shafono, the original woman all come on soon, some said your canon at the action. When we say, Asema all canon, send me to Bonimua, Asema Bayano, a Baba Yimatain, because a Yaja, a Baba Shibonemo, then we may so you free, a solid damn Marco Fiano. May say Quaco Twa, a Brabada deficiency can was them, any fear, efficiency can was them. Timatina saw them catch them, or say, May I solemnly in fear dream, May I solemnly in fear diasa. Me ya soli ni enfie duanan nyame sembia babia ni fie num ni fie miensa yenka ne se na wotwe kora no because atem wo de ene da ni pa be firi ase no ene obia ni ntia nhye na tenten ma ye ho se na wotwe enempo na muwa so dem mi nam wa so dem ko pega mensa se yesu me na oben nante ye no nyame sembe ba ye no entimi amma me ye oja amme shime boni entimi amma me ye nsuo ebe dwale me ateme homa wo konkora ba betra mu entime amma me ye asaye hama e ba be pemme ade matali kristo tie ni yo nemu masem ne ba ye no entime amme ye nkrante twitwa me bone nemu masem ne ba ye no entime ba ba ye fawudie amma me e wo me bone ya metim nyina nti church se wo wiase tio most at times me taka church se wo wiase awodo wo one e de asafuri be si wo Obia wadi ya safribe si wabia na eye kristo ane mane jumano. Ode saani ya mani na iwe kitado. Sedi ya media sumano. Bepese ni penyi na bame nchen. Sedi ya Bible nekano. Wasi ya mfa safri siwa pepe pe ya. Efini mpumpuriye biye niho. Ti saani ya mani na iwe. Ane mjidi. Ane mwumu. Ayame se kristo. Ade ma founder biya wadi ya soli siwa. Sa soli biyo wia se. Se ye assemblies. Aye presby aye mafelis aye zion asori bi ohun yasi bia ye jidie ene ye ho ho mte ye se founder man kasa no aye ni pa adu na yi ni de sane man na yode man no tu be dia dance asa wo kenka aso na bakosema wona e sha safo na se niam omri tim ho no obo se obi kasa asori yasesa asori adania na ye sane ma be ye nan wo yasi bi kan wa betim dia kan no ene ade a asole no ajem emfa nye juma biyo enti mwa church biya enkane na the founder wadi oja wenye na Bible wadi ja ye juma tiboni intrasa funim wadi hama ye juma enti debi ya ni pakuma benyame wadi nkrente ye juma debi ya chuchabone wadi usuo ye juma etili pahono ugo se na asole ni ya asole ya ekule kristo hohom tini ye kristo hohom ye juma ne kristo ahuwa di ye juma wum but if he da ebi a founder no so we free wo course we here there only wo be wa open to a church na sane man ni na jaaye no hwe the church ntibe aye the reason why church ntibe aye say na say enye man na ya christo adima di kamfo no one e baba to aso na timi ya dane no ne the church bebrebe wo say wo kasa the founder himself for that afuni see wo no or the sane man na we and be asafo no but the dream be no asafo no so ye free sane man na we mu am no wo aso dem ahade if you would not go assort them, I empire them no bona, but James is here, my papa. If you would not go assort them, Nian and I say, and Kranta, he would say, Miss Sampa Kenny, and now the sofa be under the manano, so I'm found on, and Krantena, no credit come for Nibino, Yadania to ana se enkrante bi kura founders na no mo di ye adwuma kodi tibru so no o mo free wo kwa ye no enkrante ni nkuta asofo bi to be what saw them we fi ene proye ene ne ma tantaya ene ekoso asole fi ti so bi ti aso dem a oni adwin bi ene subi ene hohom bi se butaya me kwa aso dem eye butaye wentia to be wuru ba bi ene padon ene pabubruja abba tire so ani pam pim pim aya hwe do jire ni mo na ye ne kasa wo kasa bu se nkranta ewade de ma asofo se mfa nothing fam free na safum na safum timi nya penente sa but don't worry say metu kan se bi ha se ba bi efunu wo bia no akode agboba wo ho ano sa na metu kan yo o si ba bi efunu wo bia no akode wo yi on bobo ma because efunu wo yi e yo akode aduane sa na ba bi e bu se once na pimpi metwa hie bia na ade na ekoso no e yo once na njide e sana bu se ba bi antate efu mo bia no na de ye adwuma bia no e ya ade antate ne je ho ti no wonder say now obenya churches bebrebe wo Ghana ha ewiase ya ni pam 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 e tum di kapo ko vrem baradie ba ko a ma me papa wanya daja ko tena so demon bisa wo se edie be ni asore botaye edie be nti na kristo di asore si wo ti sana ma na wi antumi e mo adwuma na se medwale kwa ko tena so dem me free asore dem ko fie enkwade ye ka ho sem antumi anya me dia na mo me ko ye no ade a nya me sem ama ma me ye no enu mom anya di bi asafo na bisa wo se wo kra no wo pefa wo dia ma na sa wo po dia ma no wo de ye ene kwasi ye obi ani abre kwasi ada wonim se wura so dem edie nti na wo ko no wantimi anfa wo twa konkoro na nipa kwasi ada wo kwa so dem wo wa pro ene se ope o yu bi dia to ba gim se se sofo ka kire mo se kwasi ada aye deliverance na anointing service to obi e ba onfa wo yu ntini ba gim na sunday sunday woni ba ma na bomu ko efi wa asafo ni na se ba ma ni mpo a woni na ekro no wo mu awade ni se ni pana braba woni tim wo temperature mu ba braba tanta mu mie mu obi asole ko na mi ni pana se afa kwantra kase ekko se ye mo mpa ye ma no na ne mentimi nye yi te sofo na so se na ye deliverance and wa wa eto da woni eto da se bi hwe dia obi tim betena radio so na obi aba betena tv so na sunday ana friday asore ana wo ye dafofo bi ye de asore na wo na so akye nsore ma se obi e ba onfa dano bi mra na de be che o yu bi ni nsuo bi a de be kwa akoye no e be ni o ma kese bi ama o aye abusa ho wo de ti o aye abusa ho se yesu ba wo ba wiase no e de be yi ene fapema o bi na safo di si o ma aye he yesu a ma wiase ha anfa na safo ensi fapem foforo bi a su bi o se na asem ti na asem no so na ma chemu nan a me na wo kan wasem yesu wa anfa na safo ensi wo because kinka peter na wo so so ni asase wo kura an ade a wo de akora first peter e ye na asem ama odie sia ma oja ama atemwo ni nipa enumuyefo se yeda ti even the foundation of this earth kura ade a christo de toyen e ye na asem enti ye ngra so dem for any bibia titi o ti mame to da hwemfia wadi a wanya mre enya dade a so dem a wura ye ntimi amwo amfa ne ma nai ba ko ansi wani so ti do ti so dem a ogba adwaman se sofo nya medi sa ne ma nai wa kuta ne nkrante at moment to be pejan krante dia to aso bemo no se jaja mama obako bunsem jem abrante a one thing kwadi asene sori o se asori magai but nie krante bia ni wa se sia me kesen se den krante be family pabi e betwa ti krante bia ni wa ye pejan se ye be ba e ye ni pa ni ji o enye ni pa fe enye ni pa de ba bia be pejan krante bia na bo so bi den krante me ba ni potu mi ke dwane because krante ya ade hu se e ben mo jaate ni ye ti ni pa bia hu krante a wo dwane ti ba bia ye pejan nyame asem bia no an krante ye adwuma bia e ho e furo en na wo ti akodi ntimi mo bo mo ho ano da ti de ntia ntimi ntra so de da bi ma ti se nyina ne se wo ma pai ama ni yema bi ji wa bra bo so e fia wo do bo ni pa biam ka wo se wo jawa di sen kan bi wo so da bi mi se na kan krante tu mi ye adwuma na yim hu fi so fo na me fro e bi ye bishop ni ade ade e bi anya titles a wo do e di so fo manyame but ye mi se wo se so aso na me tim no me so fo ogira manim de all preach chere me as bishop as deacon title bi akuta ni bia no ye mi se wo se na me sema ode ba ama me no e be ye dai tina na bi me no kan se ndabi ase yesu kristo ba o ba wiase no oni ni pedue ni apam enti bo moden se nyame asema ebe da bia no enye ma nan be me na ye adwuma e wo abra bom aya enkrante se be Hebrew sky nyame asemba in a form of a sword e ba te se enkrante in a form of fire oja ana fe so no e toda e ba se nsuo beti nipa on ana toda nsuo e ba te se hammer ni nyina e ye bible ti we na wu se de e ba bia no e bai se e ye ja ebe yibon ye furumu eye nkranta ebe dofi ye furumu eye hamansua ebe mawoni nyankopo onkonkone nyayankofa nese ye insuonsua ebe galo said the officials e kayano tia soli biya be uwe mwende de biyano cheke saani ya manna yu se nyasa funifa pima kwenye wuni se wong vla swali ya jankwa eni wajie eni faundie ebe timi awa yodi ya at the end of the service no kwenye wuni se mi flashwa de mwakwa nyamiya sam saani ya manne aye ye adwuma etimi ye adwuma mabra bom anase ntumi anya adwuma sen kanten timi anyu fina wu kofie no subaya wode ba asod de sukuta wode a maame so dra asod de mo ye peja ba de betwini ma en ha wo eni asa en san ha wo so bi gra asod dem na metiwi ase bom mebra metima ye adwuma pesika kwan bia metima faso na mebra asod de ma wo be kirem sika pe kwai e be kirem kwa me faso bob na dabio enya asod bo taye no no debi 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 metie sika se meba school se as a doctor as nurse meba ya wudi kofi bra me ni agwa na tse mbosu mbe miri debi bebi ya medru metwem de ya medru ni kirem pane ya de ye na me wuri se pane ya se ni ya de ye de wonipa na de won na se ne de de wan kirem ya de ne bo taye na se wo dada me ti na bible curse bi first timothy 4 we se no ni kwawe ya ye binya won na kura enada ani atro ntira kire awomri be ye adwuma on be kase nya me ba no kura no oni ho eno ni ade a ekosunti asori bia san nya man nei entumi nya adwuma wo church me no se ye church ye timothy ase mo ka ye se me di ye kire no enada beba no ye adwuma me ka so bio me last we dem abom pa ye e fo so fu isu weni so when it comes to heaven and yes as all money we be money and for the public when so a bank kwaje as me sa all chia we be chia nemom so we take him a hwe san ye man nine we no for yesu si we so yesu mu ana san ye man nine we ya ye kan e free ba na so fu bia so we ye dwuma ma yesu bia no so no san ye man nine we e free ni mu ba so we take me say when she san ye man nine we ya asori ngai ti asori ba and when so be man nine we reho se dan nyame ase me baaye ne ka ma asem e ye hamanti wo se pemo nyame ase me baaye no mbiye mi ko fie kwa mi bi ofu mo ho e be do bi ka ze ah nyame ase ma so fu na wo kan nyina no ma ntio no bi bi fu ofu mo ho no de be ntia nyame ase ne forma e baaye no antimi amade gidi no antimi anwie pe ya ma no wo de ga asori ye bodo nso ne ni pe tu mi ka kone ya de asori ye bo se ni pe pri gigri gigri ma di mi ka ye ni nyase okwa and some of us here demand me try the same grant no your farmer no we are ready we dem we kwai no asori ye de answer na we mra no we go so call central market o kwa asori so we fresh so dem mra as we call central market and ye ma we dey be fie ni bag mu dududu nya asem ketwa o yiri ni awani ye se bi todo kono stick ni to no kasa asori so bolo o no kasa asori we asori dem we asem dem no na me asem ye grant ye hammer eyi oja eyi nsuo na ntimi akoy adwuma demom obefie at the end of the day no niamma wodi ba nyate se wa divert every niamma kristo ade asori no ejina aso no ade islam na fi le kro hu sa niamma we ntimi mo wa na enkwaje na wodi.